kwabaseFilip Thrive. Elokugcina bazane bamthokozana enkosini. Ukunilobela khona lokho angikwenqeni, kepha nina kuyanigcina. Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika. Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni. Nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni, uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu. Ngaswa ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlanga lukaIsrayeli, owesizwe sakaBhenjamini umHebheru wamaHebheru, ngokomthetho umFarisi. Ngokokushisekela ngingowazingela ibandla ngokulunga okusemthethweni, ngingongasolekiyo. Kanti ke lokho kwayinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo, impela konke kukushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngifunyane kuyena ngingenakho kulungo kungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu, ngisho kulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezihluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele kuvukeni kwabafileyo, kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kepha kunye ngikwenzayo. Ngikhohlwa ngasemuva ngizelulele kongaphambili. Ngijonge emgomeni, emgomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu kuJesu Kristu. Ngakho thina sonke siphelele, masibe nokuqonda kunjalo, kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona. Verse 16, kuphela ukuthi kusesifinyelele kukho sihambe ngawo lo mkhondo. Ngilingiseni bazalwane, nibabhekisisa abahamba njengathi esisibonelo kini. Ngoba abaningi enganitshela, kaningi ngabo namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu. Abakuphela kwabo kungukubhujiswa, abankulunkulu wabo yisisu, nodumo labo lusehlazweni labo abangabanaka okomhlaba. Kepha thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindele khona ukuba kuvele umsindisi, inkosi uJesu Kristu. Uyaguqula isimo somzimba wethu okuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe.